your light upon the earth, upon the earth, upon the earth.
Nikikaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine tila lila yesi simizi na migegedu tunagegeduana nilivyo sina chisi tajiru wa mbegu na mwonga na mwana baba mdenge mama mzalam unolake la kurithi kafunga tenge mwali chakaram shetani mwana ibirisi ipu uchungu mwana nyuma umejaza kishundundu kwenye zipu kuna kirungu, kirungu. Usikamate utawaita wazungu babu mkuna nazi achota makishi nani na msuli wake uko wazi mambo yote hadharani ogogogogo
mtoto anadaka uri kipa nonya
lila
tena kikata na
ikisa baby acha mche saka
my coco
unavyo baby unavyo yoha waonyeshe acha mche saka
my coco
unavyo baby unavyo yoha waonyeshe asa komesha dengu dengu baby dengu dengu ringa dengu dengu deka dengu dengu wanopone kanifondala migu anataka nipite peku
peku peku
kundu chiju anifikishe kwetu
kwetu
peku emutamura za kitumbua rojo ya embe kibada
kibada
odari kunengua miuno ya ushubwada
ushubwada
nyuma kalisa sambua kafungasha mitabwada anavyota funamua kakibogoyo dada katoto kama inainika mwana kukapandizi banana nakapeleka kwa mama
mama mama Dangote
kama kuku tokimbizana kanaibuka kanazama kamuli kanabalana lana lana lana
kazote apa mtoto anadaka uri kipa lunyani
na wabeta
tena kikata na ikisa
baby acha mche saka
my coco
unavyo baby
my coco
unavyo yoga
my coco
leo aonyeshe
my coco
acha mche saka
si unajua nakupenda ila moyo wangu mdogo sijepanda kabasikeli oh baby penzi sijelipemenda ukanipa kisoko wakaja kunikejeli wendo city masheri koko
sheri koko
utampipi mapocho pocho
pocho pocho
kitandani kuchi kocho kocho
kocho kocho
rana ziki soto soto
soto soto
eh penzi tuchunge chunge singie shetani mapiga soko vibunge wa kabarazani wenye domo tuchunge Mungu wa walani fitina za watunge tu kwa minjiani usiende
far away
far away
kukosea mukama nisamini
ninapoku kera ndio siri ya mahaba. Ya Rabbi penzi ni sitiri,
amen.
Vya shiriki na badili,
amen.
Ili visoko nyoko ya sitimie kwa natabiri,
amen.
Oh, usiku ni kunje kunje ni lale savani. Kipepeo ni punge punge mambo sharukani. Kwa mganga mkufunge funge ndere kazi kani. Eti kuchunge chunge mambo kizamani sausende fani.
Kampa mama mapenzi anaweza kuchipua jangwani, mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani, yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani, au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over, nimesare. Sina sera, sina agenda, sina pa kwenda. Mtu ukipenda danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Baby call mama, yani wewe ndio mama. Yote mbili wako Shanghai. I'm proud of you, my woman. Misho gopie waniendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkio wa fagio. Oh, oh, fagio. Fagio. Oh, oh, You too much sweet. Unapotaba samu unishiram. My lemon, my sugar, sugar, tum, tum. Proud of you, my woman. Me so gopi leo. Tawe no nyota ya kamchezo. Nigara makuna chade zotezo. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka, nakata, pochi, na mnunulia. Na mwaga manoti, na udumia. Haitaji tochi na mulikia kashafua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Sumagi sera za kuja kukura hai. Me I tell you no lie, walai my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka, naruka ruka matuta. Tuta, sifa nyingi za kukupa, nakupa. Mwendo kama umejisusa, unajitupa. Funga cars number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jua sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Kinuka kikando bala
Livu jida bika umamae Iwe ndo mama Itabili waku shangai I'm proud of you my umamae So mabie Mendie Mamoyo bambio Na kiombeki na mkio Fagio Fagio Fagio
Stars. Look at the Rasa.
Yep.
Yeah, Baba. Ooh la la. Abba. Abba.
Vitu vitamu ndio vinagharamiwa.
Control Mimi kwako mgeni Gari nishani pake Sinifanye wege mtozeni Uniate katikati wenye motoka Twaka kesha kupiga oni Ukanikata Nika wasikuoni wenye motoka Twaka kesha kupiga oni Ukanikata Nika wasikuoni
Show me your love Show me your love, show me your love, show Baby, show me your love, show
Show me your love, show me your love, show me your love, show Baby, show me your love I like been preyed on by you Come up your territory I like been preyed on by you Come up your territory You got my love, puppy.
I gotcha.
You got my love, puppy.
Yeah.
You got my love, puppy.
I gotcha.
Sing a matin, no leave me. No go forget you later. Even in eternity, we the best for each other. Oya motoka, oya motoka. Waka kesha kupika on, uka nikata, uka nikata. Nikawa siku on, oya motoka.
Kama nikimpata
tabia, sura shepu vina changia, msafi kutakata, kifuani pawe dodo. Tena awe anaturia, yani asiwe kiruka njia, anipe na chotaka, kitanani kwenye godoro. Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema, bati mbaya nikichelewa, nitasema sore. Naya ni ahidi, hata kwa gachanda chema, na manisha sitokongewa. Maswari kankonida sipenda gima yowe. Kondomu akikuta mfukoni asiulize za kazi gani. Simu nikapokecho asiulize baby ni nani. Eti mbona umeganda online ni unachati na nani. Ata za mwizi arobaini akinifuma one tutani. Kama niki
special someone.
Lighter.
We're good day to make you smile. We could dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We're good day with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling when they give different healing. One we go there for you. The one no go bubble you. We go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody.
Yeah. When I look in the mirror I see you. I feel inside my heart girl. Everybody, everybody needs somebody. Just to be happy. The one and only in this world. There's you, my angel. Now I need power, temptation. Oh, oh, you're my angel. You're my ring, oh. Uvi macho macho. Kisura katamu kama pipi.
Somebody, oh, somebody.
Everybody needs
somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
You need a special someone in your life. You need a special someone in your life. You need a special someone in your life. You need a special someone.
Stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu akikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurahi. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongezea another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Niongeze another round. Waiter, waiter, waiter.
Chup
chupa inakata, chupa ina road. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. Na ukispendi wana plan is I'm a good. Niondoki hapana na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki tabia zafanana. Na stukia shakwa usiku sana. Kili naniambia kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana na mleja za ujana. Kumbe na nijua bana shit no plana. Na una nyota nyota shanza kuchanganya good. I gotta go, want to know. One for the Lord. Wait up, wait up, wait up. Ongeze another round. Wait up, wait up, wait up. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Niongeze another round. Waiter, waiter, waiter.
Holla at your boy at DJ Lighter on Instagram, DJ Lighter on Twitter, Facebook, DJ Lighter, your favorite DJ.
The way I know how to control it. When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. Hey, she like my swag of course I'm young. Yeah, 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 yeah. And I know how to play with my tongue. Oh yeah, my baby, she don't need it, my pepper. She got her own, she got her own. For my baby, I go be undertaker. She's not alone, she's not alone. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, I like the way she move on my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way he don't got do. Better, better, better. She got me sweta, sweta, sweta. Anataka twende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe. Anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. Semaga sararo pesa makaratasi.
Hivi ni kweli utakuwa na mileo na kesho mtondogo kiyama ujubima wa Antonia. Angu ni nyako na kupenda sana. Kila sababu ya kusimama kimasomaso. Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Chukua zangu swabu mini baki na dhambi zako. Unishikisha adabu mida ya kulala nitokwe jasho. Misijui kupigana mwili wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana ni mwepesi kulia lia. Siku jibana bana, raha ya penzi kujiachia. Wako maututi mama, nimekufa, nimejifia.
Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki. Tamu ni hatari. Nalambisha asali, nachezeshwa buzuki. Bidu chali chali.
Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata. Nimempata mtaalamu, nimempata.
Chembe chembe za India. Mungu kaninyima ufahari, ila kwa uba najisifia. Sito kuhonga magari, ila mahaba utasazia. Penzi kachumbali kwa ugali na pilipili ya kusagia. Nikuite nani, majina yote nishamaliza. Wangu wa ubani, umeweza kunituliza. Mambo ya chumbani, ya nina lala ukunapulizwa. Penzi zito tani, napewa raha kupitiliza. Nalambisha asali kwenye mzinga wa nyuki. Tamu ni hatari. Nalambisha asali, nachezeshwa buzuki. Bidu chali chali.
Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata.
Nimempata,
nimempata mtaalamu, nimempata.
Mtaalamu wa mapenzi,
nimempata mtaalamu, nimempata.
Fundi wa mafundi kumbwi,
nimempata mtaalamu, nimempata.
Nimempata. Nimesadikia wahe, enziri na raha yake. Mzigo kwa tenga, mfacho mtu chake. Mdenga nimekatwa ngenga, umatemate. Najinyenga nyenga, mao 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 tate. Huwa gasioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yala, 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 yala,
yala, yala, yala, yala,
yala, yala,
ni kubwa.
Yala, yala,
zito.
Yala, 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 yala.
Ningesema penzi togwa. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga.
Nimekipanda uwani, kipustani cha uweoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga.
Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi, tuligide bebe adi tulewe. Vindenge shore vya nini, kifaranga unibebewe mwewe.
Uwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yala yala
yala yala
yala
yala yala
yala
yala
yala yala
yala
yala
yala
yala yala yala
yala
yala yala
yala
yala yala
yala
yala yala yala
nipelekeni hospitalini. Mwenzenu naumwa, moyo umekufa ganzi. Nimechoka kunywa kwinini. Naisi ukicha, nusu taira uchizi. Naona kinyaba songo. Niyapaka, rambi kaipika mbizi. Ikanipasua ubongo, ubongo. Angenambia basi, tungeachana kizungu. Ungempana fasi, kuliko kutupanda mafungu. Nisinge kasi, japo ni ngumu machungu. Chanya na hasi, anapangaka Mungu.
Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi. Anaruka ruka, moyo kaupiga bambi. Umesha teuka, popote anaweka kambi. Kutwa nachepuka, yani wanaokujaga kwa tafadhali na kupenda. Wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda. Kumbe ni waongo, waongo.
Mwambie, kuna walo matajiri wa shalizi. Usimfiche mwambie, mapenzi ya na utabiri si miujiza. Fanya mwambie, mimi si wa kwanza kumizwa.
Yali watesa vikongwe, tulisoma vitabuni. Nami amenipa mazongi, najikaza kisabuni.
Sawa mimi ni mnyonge, damu yangu ya kunguni.
Mifungu la tatu kibon, mwenzangu la kela kumi.
Angenambia basi, tungeachana
kizungu.
Ungempana fasi, kuliko kutupanda mafungu. Nisinge kasi, japo ni ngumu pachungu. Chanya na hasi, yote anapanga Mungu.
Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi. Anaruka ruka, moyo kaupiga bambi. Umesha teuka, popote anaweka kambi.
Kutwa nachepuka, yani
kiasa mchipatani na kupenda.
Wakimaliza shida
kwa
kwenda. Ndiyo utoka
mwana shango, moyo wangu kwa kecha. Mbondo ananifanya na waza.
Chozi langu wapi chanzo? Limegeuka tangazo, sisemi kanyamaza.
Saya menifika gambani ya napuputika gambani ya inaumia. Sina pa kushika jamani, sijitamani sangia.
Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengi la nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga, menikoroga, menikoroga, menikoroga.
Ndo basi na jicho shabana. Naeze kama bati, naziba nyufa ila yeye ndo analeta panya. Na mwingine na misi, na misi na utaga na mkisi, wenda ndiyo yeye ananiumiza, wenda ndiyo yeye bari yangu nyambizi. Wenda ndiyo yeah, anaeni Julia. Wenda ndiyo yeah.
Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengi la nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Mi umenikoroga, menikoroga, menikoroga,
yeah, yeah, yeah.
Sito jifanya maproso, kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime nasaka na boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie,
I don't lie.
Kisha chana sa nimeweka nukta. I'm ready to fly,
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah, mengi yesha semo kama mimi replayer. Wanapenda tukikombana, eti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, kwa wili kama peya.
Vunja kabati, vunja kabati,
vapendeza, nogesha tutoke.
Baby vunja kabati, oh.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unajipinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
DJ let's a come light it up again for the girl them there.
Yeah, yeah, yeah. Tafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina, tuposti makopa caption. Peace mango passion, tukomeshe kina dina. You give me temptation, mwendo wa commotion. Kijungu kabla China, unapendeza bila fashion. You're my perfection, wala witaji designer. Asa goda mcheza jeje, nyonga legeza lege. Kiuno nfinye kwa tege, lichanganye rojo la zege. Mengi yesha semo kama mimi replayer. Wanapenda tukigombana, leti na kuchesea. Rosa wa huma tumebaki kidedea. Twende tukiongo sana, wawili kama peya.
Vunja kabati, vunja kabati,
vapendeza, nogesha tutoke.
Baby vunja kabati, oh.
Komesha, komesha,
kumesha Aristote.
Fanya unajipinda, pinda, kata Mugongo pinda, pinda, kata Fanya unajipinda, pinda, kata Mugongo pinda, pinda, kata
Mama build now follow Eki juksa na ringa Mbona kwako mimi niko loyo Si mama na utambe Kwako nisha bwagaga moyo Kuku wai wenta chandinga Mama nitapanda ata toyo Toyo oh. When I see you daily You got me falling in love I fall in love See your face, it's a blessing Every time I feel you touch you, baby, it's a blessing And every time that I feel down, that you medicate me Yeah, he got the song that I sing for you, you motivate me Yeah, when I see you daily, you got me falling in love I fall in love Tuna no go love, no go love I feel blessed to meet you
Peleka salam kumfikia Mwambie simu ishi ham na tambulia Your love baby I never seen before Oh your love baby I never seen before Your love baby I never seen before Oh your love baby I never seen
Tonto, lilo, lilolo, tonto, I love you 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 Baby, only your love, only your love, only your love Nacho taka, only your love, your love my baby Baby, only your love Only your love, only your love All I need, only your love Your love, my baby See what you do to me Baby, do to me I'm losing control Nikupe tisa ukumi Nizamye ufunguni Kucheze shesho
So, 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 so Nimekupenda Nakupenda sana Mbozo Kama badu wala wala Manena haya wezi kweleza upendo wangu kwako
Just like the order me Hey, one, two, three Can't you see
Say my love is
Lilolo, tonto, I love you Tonto, lilolo, tonto, I love you Tonto, lilolo, tonto, I love you Tonto, lilolo, tonto, I love you Baby, only your love, only your love, only your love Nacho taka, only your love, my baby
baby, only your love, only your love, only your love, only your love.
Magazi juto, mapenzi haya gawanyiki. Nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi nipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi. Unibembeleze, kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze, uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Come,
yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave you. Yes, and now I've la la. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you. And I am Paco. And Paco,
I'll take it to my mama, I'll take it to my daddy. Tugure ne kanzu o jambale. Tutaenda kwa mama yangu na baba yangu. Yes, I'll be your wife, my baby.
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Come, 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 come to papa. Come, 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 come to papa. Come,
jina lile lile la jana. Wesi ulisema umeacha, umeacha visa.
Asa mbona nye bado mnaongea, unaendekeza ujana. Wesi ulisema umeacha, umeacha visa.
Si jana likuwa na mchana, sitaki kuendelea nae. Na tena nimemwambia baba karudi kwa na.
Oh, hata kwangu na chana. Yeah, yeah, mazoea naye.
unafilaje baby baby ah tambie 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 umeshindaje tambie tambie ah nyongeze nyongeze mapenzi matamu da mana sema umeniroga mikuwa kuzoba sawa ndegeze ndegeze lipenzwa liko metawa ato kisema umeniroga usitende vitu zio kwa nimi mwenzi yo kwa kowe nikiwete atabani mi mwenzi yo si uwezi upweke usifanye vitu zio kwa nimi mwenzi yo moyo wangu teke atabani baby shazama 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 me Wata kuja na mavogi, vogi, vogi tunia Ukuzuzue, eh, unumuage, juwa ntaumia Wakutue, eh, eh Mapenzi nipende kupende nkichukia vita Tusifikie huko, ah, itafifia picha Washezi tuatende, tuatenge, wapasukwe vichwa Tuwatupie huko, ah, wasiharibu picha Usitende vitu zio kwa nimi mwenzio kwa kowe nikiwete Ah, tabare, mi mwenzio si uwezi upweke Usifanye vitu zio kwa nimi mwenzio moyo wangu teke Ah, tabare, baby shazama
Only you know now. You trigger me with your bosom love. You're my real chum chum. When the marine in my ocean love, I'm ready. Come get me. Baby, your love is for sure. Take over me the way you need. Baby, your love is for sure. You know, you are the one that make me shiver. Shiver, eh. Cause in love, I am believer, eh. Baby, you know you make me better.
Better.
You are my heart navigator, eh.
Baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah.
You are so sweet, sukari, eh. Oh, manga sukari, you are sweet, sukari. Baby, tumari, you are so sweet, sukari.
Baby, msana mrembo, oh, oh, mtamu kama maembo
me no, 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 baby. Ah, girl, tingisha what your mama gave you, me say. Oh, girl, kuja kwangu mia wana date you so. A baby nang, a sweet una. Vilo mene washa mina taka jikuna. A herima, na huyanza. Vile umewaka mami wendo sitima. Say gigolo, gigolo. Gigolo, gigolo. Oh mama, gigolo, gigolo. Baby gigolo gigolo yeah.
Oh mama gigolo gigolo. Gigolo gigolo. Gigolo gigolo yeah. Oh mama gigolo gigolo. Gigolo gigolo. Gigolo gigolo yeah.
Ame beba zile bigi bomba bombo. Aki pita baro ya gomongo mongo. Zile safi ya zina magombo gombo. Mbaka mimi ya panina gombo gombo.
Ame beba zile bigi bomba bombo. Aki pita baro ya gomongo mongo. Zile safi ya zina magombo gombo. Mimi hapa nina gombo gombo so.
Abebuna, aswituna. Vilo meni washa mina takatikuna. Na aherima, na huyanza.
Vile umewaka mami wendo sitima.
Mase gigolo gigolo. Gigolo gigolo. Oh mama gigolo gigolo. Baby gigolo gigolo yeah.
Oh mama gigolo gigolo. Gigolo gigolo. Gigolo gigolo yeah. Oh mama gigolo gigolo.
Vile una ball tu kama Afghan. Uki pop 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 kama popcorn. Sauti yako so sweet na iweka ringtone. Baby you be loving this song. Baby umenipa tu affection,
affection.
Umenifunga wendo detention,
detention.
My pretty lady
umenipa tu affection. Yes I no question.
Oh mama gigolo gigolo. Gigolo gigolo. Gigolo gigolo yeah.
Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni. Penzi limetarata for ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai vai bui kanga. Viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga. We ubani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga. Inashuka inapanda chini ju. Nisha tafuna karanga. Asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah yeah. Number one.
Size yangu yani nalio the soko nawa na filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natokaje hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba tulivuruge varanga chimeneza kwenye nguo kwangwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na fenda, mambo ya kujizibua.